wake goma e bado mwenye kuni ndo anakula kilicho iva.
Oh my god, your body give me temptation night. Minawe tuna combination night. Na feel kwenye meditation night. I'm in love. Napenda unavokanda miza. Your boobs pom pom miujiza. Na kesho tunze tuibiza. Ni roha tuza kufuruliza. Eti mama.
Everybody now. Ukigoza nyuma yako kweli kontena. Tena, tena, tena.
Everybody now. Na kukabize gita we Santana na.
Tuna machi, wata sale sale. Mina wewe, mina wewe, mina wewe. Tupo sale sale. Tuna machi, tuna machi, tuna machi. Wata sale sale. Mina wewe, mina wewe, mina wewe. Tupo sale sale.
Wendo wangu mabuba. Ini mkali ya nyonga.
Una dance
Wairi Baba
Baby
Chinga
Nene kama una dance.